Amadou Diallo, mi yettima.
Ewa ajaran ciano mi salmini mo no fe mi salmini hettotobe radio fulfulde Amérique vraiment mbodo yatton no feewi e golle modje dum batton e ko balloton e leñon gol ngala e be pama ko yaate e aduna ko
anko a diplomate yo mawdo kalen ko mbaawi wonde batte artugol Donald Trump ka suudu ndaneeru e bangne njubbondire hakkunde Washington e lesde godde e der duubi nay aroji di honno yirda dum
e gartugol Donald Trump to mbiɗa to e galle danejo o galle mawɗo danejo o no wayno Europe wonno min ko ɗo ɓurmi joɗade ko ɗo ɓurmi andude yimɓe Europe ina jogui hen kulhuli seeɗa hande caɗele ɗe joguiɗen hakkunde Ukraine e Russie eɗen gandi Ukraine ɓuuri tambi ɗum hande walluno ɗum e doole ko Joe Biden kanko suusni leyɗel Europe ɓe wallude Ukraine beela ina darto Russie seeɗa donc so Trump ari ɗon ene waɗi kulhuli seeɗa wonno Trump ardu koye doole kanko ƴetti sénat gueɗal gongal ngal Europe ɗo ne jogui kadi kulhuli to bangue ko commerce hono yeeyodirde hakkude leyɗele ɗe eɓe kuli maɓe mawo ɓeydu taxe uji ɗi pour hadde leyɗele ɗeɗo yeeyde toon addude toon jeygu toɓɓere tataɓere nde ina waɗi kulhuli seeɗa hakkunde to affaire Palestine e Israel so ayi adiɗo wadde mo félicité ko Netanyahu hay sinno ko gonga ni e analyse uji ɗi yimɓe yurnitoɓɓe eɓe cikki juurɓe ɓe goto ni Trump no feewi en tout cas Palestine o ina jeeya e kulhuli hande leyɗele Europe hono jogiro ɗum wadde géré
eyyi a haali ko faati e haareji ko woni e wadde fewdo ɗo e nder adunaru kono noon kanko Trump dey o innuno arma o laami o ettoto no ɗum darora tentini haare hakkunde Ukraine e Russie kanko kan o wiwno e nder ñallal gotal mo wawi tun darnude ɗen haare a tanƴini ka o mbawa wadde darnude ɗen haare
o haali ɗum o wi ko ɗum ina jeeya e ko yiɗi adade régle de kono maɗum wat caɗele seeɗa ka caɗele ɗe koɗe ɗiɗi surtout premier caɗele nde soɓe nandiri haaɓe mbi eyyi joni en ɗacci haare nde hono yimɓe mbawi ɗum rewdade ha waɗe respecté wonno probléme o ko probléme keerol keerol woni Russie koko naati e nder Ukraine woodi ko falti toon wi koye jeeyande mum Ukraine sari holno ɓe mbawi nandirde ha ɗum ɗon waasa goto foof waɗa hen respecté wonno ko bangue jimbani toɓɓere ɗiɗi ɓere to oɗon bangue woni affaire koɓe mbiyata OTAN woni organisation France Atlantique Nord oɗoni ɗo waɗi kuule ɗe gandanɗa hoore ma woni sa ƴeewi kuule ɗe mi anda ko article 5 ina waɗi ɗon honto ligguey mo ponnoɗo ɗon waɗede mo gandanɗa hoore ma ko kankoye leyɗele Europe ɓe poti ɗum waddude kono eɓe pour l' instant so wi tan kanko tan mom régle probléme o accaɓe ɗum ma ɗum maɗum jiiɓo seeɗa to bangue ene nder gestion de conflit to bangue caɗele ɗe
eyyi joni si en ƴetti Afrique kiɗen gandi Amérique e leyɗe wonɗe ka falde Sahel juɓɓudi mum na ko feewi e ɗi duuɓi cakkitiɗi ɗo holno yiruɗa batte artugol Donald Trump ka laamu e juɓɓodiral hakkunde Amérique e leyɗe Sahel
aɗa andi Amérique eɓe jogui doole ɗiɗi ko kamɓe ɓuuri daɗi aduna o foof e ɗeɗo doole woni to bangue militaire e ndenagu leydi ko kamɓe gardi aduna o gueɗal ɗimmen ngal koto bangue kalis woni dollar to bangue men to eɗen gandi hande ko France ɓurno toon hewde jimande kamɓe gonno jimande leyɗele men eɓe puɗɗiɓe dañde caɗele seeɗa e nder nokkumen o leydi wadni no Russie nan ara kono hande position hono darde Amérique e oɗon nokku waɗata fawato ko hande holnoɓe liggorto e nder Russie e Amérique holnoɓe liggorto e Russie tan changat mbaadi ndi e nder Sahel kono so woni waɗi jokkodiral hande Poutine e Trump ma wodko ɗum wayli seeɗa e nder nokku men o tawa ina wawi ɓeydude deñude nokku o ɓeydo yimɓeɓe ɓe mbawa rentude ɓuura wawde liggodade ɓuura wawde holodirde ɓuura wawde suusdirde par ce que mbimami ni Amérique to bangue sécurité to bangue ndenagu leydi eto bangue ngaalu woni monnaie ɗum kalmoɓe jiiɗi liggodirde hande ɓe liggonoo par ce que kamɓe daɗi aduna o e ɗeɗo gueɗe ɗiɗi
a jarama Amadou Diallo, mi weltorinde yewtere VOA Fulfulde, weltanike ma, a jarama.
Jarama seydi Thiam, weltinima.